na, oh na na na, oh na na. Nilitesa na mapenzi, moyo kajuta kupenda. Nikatoa na machozi, mwenzio bila kutambua. Nimempata mpenzi, naye ananipenda pia. Kumuacha siwezi, niliumbiwa katika dunia. Niache nishapendwa, ulizani mwenzio bado bachela. Siwezi unga ilotela, la masela kutoa hela. Niache nishapendwa, ulizani mwenzio bado bachela. Siwezi unga ilotela, la masela kutoa hela. Nilikuweka moyoni, ila hukunithamini. Ukaona sikufai, bora uniache mimi. Nilikuweka moyoni, ila hukunithamini. Ukaona sikufai, bora uniache mimi. Penzi langu la thamani, kaligawa kwa dalali. Eti kisa sina mali, kamua kwenda mbali. Oh my, 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 my,
my love, my love, baby.
Nampenda sana.
My love, my love, baby.
Nisatumu na
my love, my love, baby.
Oh, nampenda sana.
My love, my love, baby.
Kama mdudu nigandie, sina pesa unikimbie. Wewe ngangana na mie, na wanafiki wavungie. Na mkasubuhi, mchana jua kali. Kutafuta riziki, nile nawe baby. Na ninavyo kupenda, anayejua ni Mola. Ila wewe nakonda, oh my baby. Haya mapenzi haina gani, ukiwa mbali niko oh. Hey. Wendo wangu daktari, wakutibu yangu hali. Hey, my baby, achana na wale kwenye vimbele mbele. Nifuate mie, tusonge mbele. Achana na wale kwenye vimbele mbele. Nifuate mie, tusonge mbele.
Oh my, 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 my love, my love, baby.
Nampenda sana.
My love, my love, baby.
Nitadumu na
my love, my love, baby.
Oh, nampenda sana.
My love, my love, baby.
Nitadumu na
my love, my love, baby.
Nampenda sana.
My love, my love.